waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Haddii Australia dakhliga soo gala inta u dhaxaysa 1 July ilaa 30 June, waa inaad xarayso Anshur Ellis inta ka horeysa 31 bisha October. Halkan waxaan inuu ku soo gudbinaynaa sida aad anshuurtaas ku yareyn karto oo lacag lagu soo celin karo. In ka badan 13 milyan oo muwaadiniin Australiana iyo dadka deganaanshaha kula dalkan ayaa sanadkan xareynaya anshuur celinta. Waxaan qayb ka ah nidaamka anshuur celinta qiimeyn oo xafiiska anshuuraha ee loo yaqaan ATO uu sameeyay oo ku saabsan cidda xaqa u leh in anshuurtii ay bixiyeen wax looga soo celiyo. Iyadoo tallaabooyinka dhaqaale ee dowladdu qaaday COVID-19 darteed ay ka dhigayso anshuur celinta sanadkan mid ka duwan kuwii hore. Michael Kroger waa madaxa anshuuraha ee Charter Accountants Australia New Zealand. Wuxuu sheegay in qofka shaqaalaha ah oo ay soo gasho wax ka yar $18,200 sanadkiiba lama canshuuraya ama canshuur ma u bixinayo, inkastoo weli laga doonayo inay canshuurta ama canshuur celiska xareeyaan. Dadka dalka ku yimaada fiisooyinka fasaxa shaqada loo yaqaano ee 4-7-4-6-2 oo ay soo gasho lacag ka yar $37,001 ayaa sidoo kale laga dhaafay inay canshuur bixiyaan.
Generally, you'll need to lodge a personal tax return if you've earned salary or wages and you've had PAYG withheld from the salary. So it's important.
Guud ahaan waa inaad anshuur celinta samayso haddii aad qaadato mushaar oo markasta oo mushaarka aad qaadato laga jaro anshuur. Marka waa lagama maarmaan in xataa haddii dakhli yar ku soo galo oo aan anshuur laga rabin ama ay dhici karto in adiga lagu soo celiyo, sida kaliya ee lagu soo celin karo waa inaad anshuur celinta buuxisid. Australia waxay heshiisyo anshuureed la saxiixatay in ka badan 40 dal oo ay la wadaagaan macluumaadka dhaqaale ee dadka si looga baaqsado in qofka labada dalba laga anshuuro iyo in dadku anshuuraha la goostaan haddii dalka dibadiisa dakhli ka soo galo iyagoo dalka Australia degan.
A golden rule, I think, just to assume that the ATO know a lot more about you than perhaps you think they do. So always be honest.
Waa xeer la wada yaqaan sida aniga ay la tahay inaad ogaato in xafiiska canshuuraha ee ATO-du uu ka og yahay waxyaalo aad u badan oo aadan ogeyn inayba ka og yihiin. Marka sida cada u sheeg arrimaha ku aadan waxa ku soo gala dakhligaaga hantidaada si idnan isugu dhicin ATO-da, sababtoo ah haddii ay macluumaadkaaga ay helaan oo ay ogaadaan inaadan runta u sheegin, ATO-du waxay awood u leedahay inay ku saarto ganaaxyo iyo lacago dulsaara haddii ay kugu qabtaan qalad. Ku dhawaad kala bar shaqaalaha Australia ayaa xaq u yeeshay qarashka dowladda federaalku ku dhawaaqday ee Job Keeper Payment oo $1,500 labadii asbuuc baa la siinayo, waana dakhli ay tahay in canshuur laga bixiyo. Anand Shukla oo ka tirsan A1 Accountants oo Melbourne fadhigoodu yahay ayaa sheegay in shaqaalaha qaarkood ay hadda dhaqaale ahaan ka fiican yihiin ka hor waqtigii COVID-19 uusan dilaacin.
If one of the workers is part-time and is working less hours and should effectively be paid less than 1500 because those are the number of hours that they have worked for, then they would.
Haddii mid ka mid ah shaqaaluhu ahaa part-time oo saacado yar shaqayn jiray oo uu qaadan jiray wax ka yar $1,500, xaq ayuu u leeyahay hadda $1,500 ee dowladda, sababtoo ah dowladda ayay ka imanaysaa shaqo bixiyaha ayayse soo maraysaa. Sharcigan wuxuu qorayaa in $1,500 ka yar qofka aan la siin canshuurta ka hor, marka dadka qaar ayaa ka faa'iiday. Jobkeeper waa nidaam maareyntiisu ay ku adag tahay shaqo bixiyaasha, laakiin Shukla ayaa sheegay in shaqaalaha laftooda looga baahan yahay inay qayb ka qaataan sidii loo dadajin lahaa.
There is a form that the ATO has come up with. Which employees need to actually fill out. It's called JobKeeper.
Waxaa jira form ay ATO-du diyaarisay oo qofka shaqaalaha looga baahan yahay inuu buuxiyo. Waxaa la yiraahdaa formkaas JobKeeper Employee Nomination Notice. Marka shaqaalaha xaq u leh waa in formkaas ay ka soo degsadaan website-ka ATO-da ayna buuxiyaan ayna markaas u dhiibaan shaqo bixiyaha kadib shaqo bixiyaha ayaa u diraya ATO-da markaas ayaa lacagta loo soo shubaya qofka wuxuu kula talinayaa shaqaalaha xaq u leh inay foomka sida ugu dhaqsaha badan u celiyaan shaqo bixiyaha
the time window for this is going to be between 20th of April to the 30th of April
waqtiga loo qabtay waxa ahayd intii u dhaxaysay 20kii April ilaa 30kii April marka hadii qofku dib ula dhaco xareynta foomka waxaa dhici karta in sidaas ay lacagtu ku waayaan shukla ayaa sheegay in dad badan oo ka shaqeysta uberka ama shirkadaha kale ee cuntada qaada ay dhici karto inay waayaan lacago canshuur oo loo soo celin lahaa maadaama aysan xafidin ama haysan rasiidyadii
an uber driver would be eligible to claim fuel insurance car registration repairs and maintenance any leasing costs such as if the car is on loan any
clean qofka uberka wada wuxuu xaq u leeyahay in canshuurta loogu soo celiyo lacagaha uga baxay batroolka gaariga uu ku shubo caymiska gaariga diiwaangelinta ama registrationka waxa loo yaqaano samaynta gaariga markii cilladi gasho sidoo kale lacagta gaariga aad ku soo kiraysatay haddii uu kire yahay lacagahaas iyo weliba lacagaha aad ku nadiifiso waxay isticmaalaan teleefoonadooda waayna ku dari karaan sidoo kale qarashaadka kaga baxay in canshuur loogu soo celiyo lacagahaas oo dhan xaq ayay u leeyihiin inay canshuur dhaaf ku dalbadaan laakiin waa inay rasiidyada xafidaan dowladda ayaa hadda u ogol 80 senti saacadiiba malaayiin shaqaalaha Australia ah oo si ku meel gaara guryaha uga shaqaynayay COVID-19 awgiis shugla ayaa sheegay in dadka isticmaalayay dhul weyn oo gurigooda ah intay guriga ka shaqaynayeen ay dalban karaan qarash dheeraada laakiin looga baahan yahay inay keenaan qiimeyn saxa ee qarashka uga baxay iyo waliba cadeymo
you would have to note down all of these expenses and use the floor area of your house which is actually used to generate that income such as a deduction
waa inaad qortaa dhammaan qarashaadka ka baxay inta uu leegihay dhulka aad gurigaaga ka isticmaashay iyo qarashka kaaga baxay waa hawl adag waana inaad qorto oo xafido wax kasta oo aad doonayso in aad canshuur ku soo ceshato dadka iskood u shaqeysta ee loo yaqaan sole traders oo guryaha ka shaqeeya waxay xaq u leeyihiin canshuur dhaafka dadka kale ee guryaha ka shaqeeya ay xaq u leeyihiin waxaa dhici karta inay xaq u yeeshaan in canshuur dhimid loogu sameeyo kirada ama deynta guriga ee mortgage-ka loo yaqaano laakiin wuxuu ka digayaa shukla intaasi saameyn karto faa'iidada ay dadkaasi helaan haddii guriga ay dib u iibiyaan
this person would be eligible to claim a portion of his rent if he's renting or if it is a mortgage or if there is a loan on the property then he will be able to claim that as well however look keep in mind
qofku xaq u leeyahay inuu qayb ka mid ah kirada ama deynta guriga uu canshuur dhaaf ku dalbado hase yeeshee waa inuu xasuusnaado in haddii qofku guriga leeyahay uuna guriga deegaanka koowaad u yahay caadiyan markuu gado lama canshuuro faa'iidada laakiin haddii uu dalbado canshuur dhaaf hadhow markuu guriga gado waa inuu faa'iidada canshuur ka bixiyo shuruuc badan oo la xiriirta arintaas ayaa jirta marka waxaan ku talinayaa yuu yiri in qofku la tashado xirfadle inaad xafido dhammaan rasiidyada canshuurta lagu xareysto way fududahay hadda ayuu leeyahay Michael Kroger
It's a bit of a nightmare keeping all these records but the ATO does have an app where you can take a photo of your receipts etc.
Way dhib badan tahay inaad xafido dhammaan dokumentiyada iyo rasiidyada laakiin ATO waxay hadda sameysay app aad sawir uga qaadi karto rasiidka oo aad markaa ugu diri karto appkan oo la yiraahdo My Deductions waxayna ka sahlan tahay inaad waraaqo badan kaydiso ayuu yiri ATO ayaa la shaqeynaysay ku dhawaad 700 oo ah ururada ka soo jeeda bulshooyinka dhaqamada kala duwan oo ay ATO la wadaagto macluumaad ku saabsan canshuuraha waxaad macluumaadkaas canshuuraha kala socon kartaa adoo booqanaya ATO Tax Talk oo luqadaada ah ama wac 1-3-2-6 waxaa dhici karta inaad xaq u leedahay inaad caawimaad canshuureed oo lacag la'aan hesho haddii ay ku soo gasho dakhli ka yar $60,000 haddii aad u baahan tahay caawimaad luqadaada ah wac adeega turjumaanada oo ah 1-3-4-5 waxay ku sii gudbinayaan khadka ATO-ga booqo websiteka ATO oo aad ka helayso macluumaad ku saabsan qorshayaasha canshuuraha iyo taageerada ganacsatada iyo shaqsiyaadka inta lagu jiro COVID-19. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.